Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damilato bogi jeniga fandu hala Mamadou Sama Sego jom nyali sagrabe heribe. Junugol le waktu transition ben wastake huntinede hore e wi ben dunke politique docteur Oumar Toumali Diallo kanon no fedde kafo holiti wiide ben yonali ko dun junne. Ele dawul makoto gawto nal jumari hande hore jog vema o man hala ben mu intingul datol seware gaw. Lede Mali Burkina e Guinée jingani mingol jukugo ben sinugol golirde pelle Union Africaine e CDAO bataki mo be cinyini totama ardibe pedde do pelle ben li kawtal chapande tati e jogobal Union Africaine din won seme kamara jamen hande kikir aljumari sappo jeddi fevrier 2023 bismillah sakrabe le ko sarta ben wote jundugal sereaji yo lewru warurundu woteji maire en député en e kanye président yo hikka e fuddode mawuri 2024 fede ka fuka e holiti wiide go hejo na wawi jati ben teddinede kanon no dunke en politique jeddi kabar mudun kedanna ko ben alsisse
nabugol yaso golle laamu hakkunejo o ka wala fu ko wawi hadde dum sabi golleji pawide landingol woteji di tanni koyde sanne non holitiri wiide kanko docteur Toumali Diallo o do dunki andando kabaruji bilide politika holitiri wiide gouvernement o an hani joddade parti politique mbe beedade bal society civil fa yewto nugal sariya laamu hakkunejo
dan beaucoup de secteurs
tay kama wiide kulle kewde pawide landingol woteji di golleji mudum tanni koyde so parti politique mbe kanyo hore tayke wiide wakati o battike sanne e be bawi joddade be kalda be yewa hono be nabirta laamu hakkunejo o yeso nda ko dum tawa fu do mi golle nyaloma hande o ka wala fu no waye wadede fa woteji di wadede sarti koltaade ka pelle jinganoji rewbe le leede amendi kafo kanyo en ka holiti wiide nabirde yeso golle laamu hakkunejo o ka hasindina ka fe madam kuati gundo sisogo goto le fedde kafo ne holiti wiide woteji di ana waye wadede sarti koltaade so laamu leendi kanyo hore ana yidi dum
tanke ya
so gouvernement o beedi imadaraji mudum min ka mide mili woteji di ana waye de starti di kulitaadi ngonga golleji kewdi bangal landingol woteji di tanni koyde buri fu juingol kejaabe fedde ingenieur le region ngal kiddidi le yidi amendi naso gouvernement o hokki hore mudum bawde de hasindine mudum sikka fu wala hen woteji di ana waye wadde le starti di kulitaadi so woteji di ana hanno wadde jango na duddo e lebbi seeda minen ka yami landinaaki non holitiri wiide le yontere ne kanko laamido fedde ne minudirta cour constitutionnel le yidi amendi Amadou Ousmane Touré
sekaram to taklay modou kabar yam bangal bem am Facebook e Twitter elle ko hani humpita de dawol makko ben premier soto gawtun ana hen intigol datol seware gaw kabaru ben latido wiliyen ku jati fewde ben wonande kambe jamare sahal leedindi buri fufuto gosi duanza e gaw den be holti wido dum do latto mojjere monde denno kambe yimbe ngombe tun no seware gaw e duanza won ko hani fatir tar kedo na fostango alsisse.
Je suis très ravi.
Min kami weltike sanne ko wi'a lawol gawo sevare wala fa heedintine ko. Min duwanza do gommi. Fayyaade e woyde sarabe am wakkati yo tiddalla. Heedintingol gol do lawol ka waram sultinde sanne yimbe ngombe duwanza. To mi bettirto so mi uwi sevare kay gawo. Chagal heedintingol gol do lawol. Julabe kanyu en do waram waddande mi kulle fu de mi kasindine mudu. Minen kami de mili le nyaloma hande o ka heedintingol gol do lawol gawo sevare kay jike lobbo. Do hu ko haani yettere fati dum laato halatande be ngarabe jiina do dere arande ni ngol ngollu datol taggal mudum ni jata fe hunde kasse
Pierre on ne revient plus.
Lelu yafundiral na ben fuddi jende alal ba ben alal bari sappo e jagom fevrier njabbi do ndu to bankas den faana mudo wi hejabe la ngombe tunbe yo sembinde ben hewtagul jam e gondal hakunde jamare ngone tunde don ima daraji kewdi na ben sarta wonande conseil communal bankas e yo do itugul jawdi ONG Mercy Corps ministre en communauté kollidal hakunde leede e Burkina Guinée e Mali kuliti yo imina jukugo sindugol golirde balé Union Africaine e CDAO ben le totondral haklaji men kawtal chapantati e jogobal Union Africaine no hultama wide won ko yirwi leede do leede de le communiqué ben maninki goto o diplomate dun kadanna ko hebane Imran Akilu Mayga e do fesango alsisse
horebe kejabe deedo leede tati fu holiti wiide tikkintinde jukungol bamaado so tongaado leede mabbe de ana harbe wadde imadaraji dibe kaani wadde di goto goto mabbe du fu yidi e horejo leedi Comore ngaro fa laamo fedde Union Africaine be jidi du e commissaire kumani do kabaruji bilide e politique jam kan e hunchangol hore denagu le fedde Union Africaine de fa yotto laami do fedde CDAO le deedo jide kejabe deedo leede bamani be aadi wiide laami be leede mabbe de ana wondi wadde ko wayi fu yalla leede maɓɓe ɗe ana warta e wi saria hono no wirani ɓe nardi yoga tawa ɓe tun ɓe ɗum waɗa imma daraji yalla jukkoje ɓamaɗe so tongaɗo leyɗel maɓɓe ɗe ana heɓa imminede
kawrutal dow men fiide dabare no haɗata ben yirwere bonandaji cattuɗi landinama wonande kanko ministére communiude dinaji ndenno ɗum waɗi ñande alarbare sappo e joyi février to Ségou toon fana muɗum yo rentinde golleji kamɓe yimɓe dina kañƴe yimɓe ben sahiɓe kañƴe ɗum yimɓe finatawaji e banggal hutengol hoore kabaruji lattuɗi sababu e haɓude ɗiɗo bonandaji ɗi to keñaba toon pelle jokkolɓe en e keña haalnana en ben gondaka fa hande e ko gollirde kama totta ben gallure totta gallure nde courant ndenno majotoɓe holiti beltanaki fewi ben golle ben nde ɗo oɗo gollirde nde ndenno yella mabɓe yo EDM warta gilla ben ñande alkamsare ben gila alkamsare keñene golle wala lumo dun uddama kan keƴaɗo amen gonɗo toon Ibrahima Kouyaté wonko heɓene keɗa fo sango Alcissé
le gallure keñeba nde ka majotoɓe anale tatteji muɗum fu ila alkamsare sappo e jeegon lewru février ɓettindu ɓeɗo majotoɓe yalti fa hollita mette muɗum fewde taccugol courangol timmatale gallure nde kañe yeɓagol ngol laamu leydi wondi fewde muɗum Brahima Touré woni to hoorejo jeunesse o jottinowo haala fedde ne ɓe noddirta courant ko
le
région kayi o e manggu muɗum fu cercle keñeba taw won to EDM wala minen ka e miloji amen keñeba handa e ɗum fewi entreprise ngaji ittoji kange nayi won keñeba ɗon min jottike kanankoɓe leydi amen di fami martinaɓe kumpa kabaru muɗum min jotti ken o fewi kanko Allah hinnomo Ibrahim Boubacar keyta fami kaltanamo tiɗɗalamo keñiba wondi fewde muɗum fedde ne ɓe noddirta conseil local de la société civile keñiba to kañum du ana wondi e sukaɓe jokkolɓe majotoɓe hoore maɓɓe holiti wiɗeno ɗum wordini ka wawa heddade fewi mamadum Fakouyaté wonto hoorejo bale société civile won laamu ɗaɓɓinoɗo mo EDM yimɓele muɗum warino ɗo golloɓe tun ɓe wari ɓe mbi ɓe gara fa ɓe gaddanamen courant e inde gouvernement o ɓe keddike ɗon lebbi kewɗi caggal muɗum ɓe ɓutti kaki maɓɓe ɓe bitti tawi fe goto andana ɗum minen ka e miloji amen ɓe ƴoñoɓe men majotoɓe kañum en ka holiti wiide immadaraji muɗi guɗɗi waran jokkude e immadaraji eɓe gondi waddele ñalawma hande ɗi fa ko ɓe tewtata ko fu heeɓe ɗum woni ko Ibrahima Kouyaté heɓani studio tamani iure keñeba
to kuligoro toon holitama wiide ceeñen sappo e jeegom février mbeɗa utama nokkuɗo ben ñammiji tunniɗi landinte ndenno oɗo nokku o latto sababu laɓɓinde kala ñammiji tunniɗi gallure kuligoro ben Bamako ɗo banggal oɗo ben nokku moɗo mo moƴƴini ben heeƴo homoniɗo golle ina belle kaña dun projet PEPAC ben ko naati kaliso yo milliard goto CFA to Tombouctou toon holtama wiide ben golloɓe radio ji Tombouctou e kañ tawde ni bisimi keñen sappo jeegom février nelaɓe urtel ana e ben maɓɓe hoorejo fedde nde to tondiral hakkillaji maɓɓe ɗi na jogui noon dow kabaruji sariyaji ben kabaru sariyaji urtel e keña ɗum landinal humpitingol ko tonga e leynugal sariyaji leydi ndi ɓe beltanki kaɗo anña totti ɗum aadi huncande hoore golle o banggal muɗi kabaruji amen nde ɗo yontere ben keɗɗona ko heɓani en Laly Tangara e dufoy tango Alcissé
mi puɗɗiran kabaruji amen ɗi dow yambere sappo e jeɗɗoɓo ñalawma le adna Allah no keƴanaɗo radio fa yambina oɗon ñalawma studio tamani kan e gollidiɓe muɗum gomɓe le fedde urtel landini batu goto maison de la presse ɗo mo Sicile muɗum woni radio kan e jam caggal ko batu o timmi ko talki jettoji yimɓel gabɓe immadaraji ele golle radio hokkama yogaɓe somin jaari yesso e kabaruji ɗiɗu min kalam haala tabbugol sariyawol garo huncande hoore woteji le leydi amen ɗi ɗi toɓɓe muɗum yoga wayta le hakkunde ko wayta le hen ko ana yamirde magal paɗe en ɓe wota fade sarti woteji ɗi yottade waytide cartol wote o waɗa ɗum carte biométrique o faham mi keddoto halde faham haala woteji ɗi windade fa heɓa cartol muɗum biométrique golleji muɗum ana wondi jokkitade nde cuuɗi gendarme en fa yetto commissariat police Bamako ɗo sodi ministre kumaniɗo denagu kan e protection civile ana narda jamande fu waɗa immadaraji fa winda inɗe mum ɗo e capantati go'o lewru mars hitande 2023 ñalawma mo golleji ɗi fu timmata min timmidiran kabaruji amen ɗi e haala uttugol keri hakkunde leydi mali kan e leydi côte d'ivoire oɗo anniya gouvernement leydi côte d'ivoire ka caggal batu maɓɓe ɓe gaɗi sappo e joyi lewru février hitande 2023 ɓe ɓami ɗum
sakiraɓe ɗo ene katta ne kabaruji amen hannde micintinon tawa sati fumta dow bemal amen 3w.sutamin.org mannodon viamo 37320 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yettere meɗen hannde magasin do kabaru keɓe ndenno yowi ɗon kabaru hakke nogay nokkuji poste lolliɗi poste péage gowɗi ɗo ɗattiɗi ɗo yimɓe yoɓata kalisi fade mum ƴaɓɓade mobileji muɗi ma tuskuy ndenno ɗiɗo nokkuji fuɗɗama gollere gila hitande 2008 ka noon ko ɗum fo fuɗɗo ɗiɗo nokkuji ɗi nafata e ley keɓal leydi ndi. Kanko Moussa Mali Sokko waɗi immadara wonko heɓani keɗe façango mi Alsisi yo en kiri jaam transporteur ɓe holliti sifaji yoɓugol kalisi kala nawtorgol péage o ka noon chauffeur mobilaji transport ɗi goytike rafitike nokkuji yogaji ɗiɗo postuŋaji ɗi keɗana Isaka Jakkite jokko hoorejo syndicat en donnoɓe mobilaji transport li Mali e caggal Mali centre
ville
kawrino dow hen miide homo fuu yoɓana essuyé mobile muɗum goto fuu guddeɓe sappo ɗum woni so mobile mawɗo waɗi jami garmi ɗo lawol ngol koyɗe kewɗe o yoɓam 330 ƴaɓɓagol makko fuu so tramagaji ɗi 310 yoɓata e essuyé muɗum fuu ɗum ana hawra e temedere sefa wattu fuu no ɓe ƴaɓɓi mobileji personnel ŋaji ɗi temedere fa yetto bengaji ɗi pinegaji sappo woni muɗum ɗiɗu 310 yoɓata wakkati fuu so ɗi ƴaɓɓike huncande hoore golleji pawi ɗe haybude ɗati ɗi ka wona hunde newinde fewi transporteur en ɓe hoore ana
jaɓaniɗjawdi
ɗi heɓata ley péagaji ley Mali na famɗani moƴƴingol ɗati ɗi no holtiri hoorejo gollirde région Kay maninde ɗati ɗum waɗele yewtere grand dialogue sijo tomani to kay toon wattu novembre ƴaɓɓiri ndu e wi Moustapha Sissoko ana hani kabar muɗum no ƴewte
yimɓe an haala sanne haala kalti péage o heeta laamu Kay o jaati sago leydi Mali ndi fuu wattu warinono péage ŋaji ɗi milliard ji ɗiɗi e milliard ji temedere sefa ana wawno heɓede muɗum ko ɓuri feccere ndiɗo jawri fuu ele golle péage oni watteteno ko woni yoɓɓude kay huncande hoore ndenago yiɓel golla ɗutumɓe ndiɗo jawdi ka darde muɗum ana fanɗi sanne muɗumtingol laawi ɗi hande ka immadaraji ni hano waɗele fa gollal ngal ƴewte saabu wattu waɗinono gollonoɓe tumɓe hewno sanne leydi amen ndi fuu postŋaji noga e ɗiɗi péage wonto yimɓele 300 woni golloɓele majji nardanoma compagnie transport en ɓe ɗu famatti kemuɗum péage lewru lebbi ɗiɗi na ɗum hitane ɗum ana yaafina golle kalsi keɓeteɗo
tawene malikoɓe yogaɓe na goyto alhaali ɗati ɗi honono wurri ɗattol Kay Bamako keɗɗanna lakami dugure o goto e guɓal je suis le route de Kay goytingal kabaru muɗum
kay sirako a dowlente masi
lawol Bamako kay ka boni fa ƴaɓɓiti sa ɓettike poste péage Kay o tan fa no jottotoɗa to jaata jonka serti e jaam arande lawol Kay Bamako erŋaji sappo e ɗiɗi yimɓe waɗannoɗo maggol nga hande ka ñalama kiɓɓo gattaɗo lawol ngol dawoɓe ana tampi sanne ɗum saabi so minen sukaɓe jokkolɓe min gaɗi immadaraji lela ɗati ɗi ana heɓa heɗintinede laamu Kay o min puɗɗi ɗum ilal hitande 2018 miɗen gaɗa noddamo fewde kanankoɓe leydi amen ndi fewre
majjum avec les collectifs sirako
kanko dukke keɓe Oumar Bitti Bali micitin wiide jawdi heɓeteɗi e péage ŋaji ɗi no hani nawtorede e ley moƴƴingol ɗati ɗi mo darda laamukoɓe ɓe huncande hoore kabaru muɗum yalla gollirde nde na nafa e yirwere keɓal leydi ndi
ana windi e usuluji nangueteɗi le leydi amen ndi darde muɗum woni huncande hoore naɓure yesso golleji ɗati fa yetto haybugol majji lawol lobbol darde muɗum ana moni sande do keɓal leydi lawol so moƴƴa leydi keɓal muɗum a tawan caggal tan yarta ɗiɗum wawi latade sababuɗum waddude kasaraji kewɗi fa golle ɗati ɗi heɓa huncanede hoore kina yurukuyuruku gonɗo ele péage ŋaji ɗi haaɓe poste ŋaji ɗi kuncanoɓe hoore ndenago yimɓel golloɓe tumɓe ana hani ko jogane hakkille
il faut des contrôles spontanés
e wi kamɓe golloɓe péage ŋaji ɗi ɗiɗo service ji ɗi naɓɓilli e gollirde lollirde fond d' entretien routier FER humnide jogola jawdi hande natude e moƴƴintingol ɗati ɗi